EMV Records.
Naona jua likitua, siku inapita tu, usiku na unaingia, I'm here without you my boo. Ona nako ndani ya leo, na nusu yangu ni wewe. Naona jua likitua, siku inapita tu, na kuombea na dua, nikitamani utarudi tu. Je, upo aje na wewe? Nikiwa mbali na wewe, baby boo, cute you, beautiful, umenifanya nisha kuwa zuzu. I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you. Message, I don't know if they get to you. At times I'm calling, lakini unakata true. You know I'm falling, I don't know to get to you. Yes, I am calling, lipokosa nsamehe juu. Usinunewecheka baby, usiliewedeka sweetie. You know I mean it, so come back honey. Baby boo, cute you, beautiful, umenifanya nisha kuwa zuzu. I'm missing you.
I love you.